Anadu would look Didak Lensat Joe Tandro, Swan Barato Tamana Jijiga Kesata and Ibaratani, Facebook Iratimat Amfam, Ijo Dubitre, Harajo Tamurasa and Dubatum Sagar Garsan, Manibarum Sakun Ijaramu, Dule Ijar Sakanakan Desan Jatani Bonya, Raju Sagale America of Ipsani, Namoni Vijala Kesa, Karchi Garamiliona Toko Walit Buse, Aka Ijar, Dubatanijran. Kudin Niborana, Manimber Notakana Khan, Harums of Karorak Abajara, Galmuda with Tugabas.
Gunnaborana, Anna Dublu, Ganda Bukosaki Satikarga Mumanibarumsa, Didekilensa, Lafajara Vijara. Ganasadidura, Namina no Mukavi to Kenka Ijare Manibarumsakun, Tajajalak and Nature Dulomi, Baratuni Manabarumsakun, Dasi Ran, Nimisuke Satani, Baratatura Nijeda. Jatani Bonaya, Ijasavanabarumsakan, again they say.
Manibarumsakuni, Didekilensa. Akuma Jaskara Jaran Kanta Lakitani Jolan is a Baratijalka. The Jolan and Keta Barachado Dirbo Lafti, the Mojil Rana, Wakti Roba Rolam Kabdi, Gana Hagaya Jira, Jafa Mudo Kemi Hagaya, Jolan Manibarum Sama, Samhar Robu, Yoro Manibarum Safo, Bokeno Robu, Manibarum Safo, Karayu, while La Fawanta is in the game. Yojibu, Amin Mirala to Furre, Mandarum Safa Gubam, Banamaj. Kabudda, Gubban is a jigeh khaysi kofte umati khay sarathewan khaysa jigeh khaysa gure. Aduuni Gubba itbaati yo agar obammo bokanin sena jollen aram khaysa duba tarak chujal kabde tafofti jollen kuyero kana gar bayi nannam jasan toko kila salam kawalde baratun geetis. Am jollen kunini bifum kanali yo agar obe oriani jalani yo aduun baatu ingalani. Kana aku nemi sabrachi dandau kabdallaman kofe chuseran kuni man barumsa khayo ifsine. Man barumsa khayo wakitir rog bula tetin galtu. Inkabdu khaysa utalte galtu. Khayo aduun baatu salte khaysa galtu. Dammoji khena timbe tamo. Dammoji ki boromia khanati. Agu gubba gubba bukele rogu dirmale. Achirana tu yero baie. Kana aku yero wakitir obat dandam tu. Yero khana du. Khanshan kese khajiru. Namiduba Umasa is Dokabu, Namidika Buddha, one canarge, Axeran Kunjira Mufra, Jessica Kabet.
To Agakutamik Abarsis to remember Sassonini.
Maribarum Sakuna Kutalama Barsisa to re Amabo Maribarum Sakutan Yaramakuta to Kaza Furi Inkab Ham.
Jatanin, Maniburum Sakun Katum Sargate, Yosuri Jolie Bakesate Sebaratu, Media Wasuma, Akafes Bukikana Gubati Baida Jade.
Supervisor in Mamborum Susunika to Barsisa and Doko, Maribarum Saki, Nakanjer, Ede. Akuma in one Straga Meti, first of all, I think Mambarum Sakana in Ilale and a moment of the Mujurana says they do not have a Sidirim Beha, Ura to this Ryan Pude. I can do what is a less in the Afadeka and Bilbilisaga Fadia Kanjira, Tagana Kedra, Kamalaja Javade, your Kantare, one can do Bane, Zin and Umbrangan nowadays, or can I then? I can do that, photos to me, Fofa Mat and Selim Name Duerge. Manibarumsa ha wadda agam umat orsisa bulu adon jijirani na kanjiru wa andabati manibarumsa kuni jolle na dusan kesa boka han kesa takam orte bulu jirti hanafu wanda kunene jijiramu malte ne nam uga ergen yero nama ergen uti manibarumsa nana wa finfinne tini wal madashi sani matansu tukuhenani manibarumsa finfinne tini yo wal birkabani asikti nyata jolle ko pesani mambarum sa ti uniform yo jatani magal kana ni ba yani ka fidan dawse jola allah ka dina alme gara garuma akitamo tarakani jibahadun bokas rob sulat ko ba tun kabu adu heta ay bara tay cho mambarum sa kan jaru be wan goda me no hani ya mi goda me ni nami ala ler mate ta sa ler mate ala ringara kum tibba frisi kum to domai ingale khas khan bi yuhesa umlamir ma say wali kalama wana tinin to male o khawana tinni hol khenne kha kaman ka kha male wani birri khash wali gala tigale birre kum dib tagali fi jata mishan fi dib to ko jata mija
jatanin amma man nibarno ta kun ka kuta shan kabu ijara musasime Kana malees manneen barnootaa akkasii godina Booranaa keessa gara 75 walakkaa anime mootummaan manneen barnootaa akkasitti ijaaraman barattootaaf fooyyessuu qaba jedhe. Barsiisaa Waaree Galgaloo to'ataa mana barumsaa Diida Qilleensaati. Manni barnootaa kun akkasitti haaromfamuun barattoota kanaaf baay'ee gaariidha jedhu.
Gammachuu baay'een nu dhagahamaa jiru. Gammachuu guddaa nu dhagahama. Uummati keenya haapa kibba baadiyyaa bira jiru cufa hirmaate sabboontoti uummati keenya barataa akkasi awwaarree taasisu naanii fi akkasi waan jira waan qaban irra waan nyaatanirra waan nyaatanii ilmaan isaa ittiin bulanirra waan sun gumaachanii manni sun akkasi hin ijaarame an barataan sun adu sun keessa bokka sun keessa ka'ee sun kutaa akkasi keessa barataa amma fuulduraaf hin barata qophaa'u isaatiif gammachuu afaan hin danda'e himne na dhagahama.
Barsiisaa Waareewwan manni barumsaa kun yoo dhibeen koronaa kun fallaa argatee fi waggaa kanatti barattoota naannoo simatee barsiisuuf galmee akka jalqabee jirus himanii jiru. Waajjirri barnoota godina Booranaa haala ijaarsa mana barnootaa kana warra hordofaa ture keessaa tokko obbo Baaggajjaa Morgee itti gaafatamaa waajjirichaa manneetti barnootaa akkasii godinicha keessa jiran haaromsuuf itti jirra jedhu.
Manneen baay'eetu jira. Manni sadarkaa akkasitti man biyyeetidha. Haala ijaaree man buuyyoo kaakka. Citaa kaama isaan keessa jiraatan kan hirmaannaa hawaasaatiidhaan ijaarame yoo xiqqaatu mana 78 gaafa godinaatti kan wadda baasne isaan sun keessaati baay'ee ammaan kan biiroolee yoo xiqqaatte baranatti garamaan 16 man barumsa 16 ijaarteetiin isaan kaanlee jijjiiruudhaaf amma keessattuu gara keessatti baay'ee isaan afan hundaa yoo jijjiiruudhaaf hirmaannaa hawaasaatiidhaaf baay'eetu mootummaallee itti deemaa jirra. Kanaaf haala guutummaatti jijjiiruudhaaf baranatti keessa baanaa illeetiin hawaasa hirmaachisneetiin baay'eetu mootummaa illeedha namni itti deemaa jira.
Obbo Baaggajjaa bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa birraa dhufu kana mana barnootaa bultii barattoonni keessa jiraatanii baratan ijaaruufis karoora akka qabu dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmudaa'it Nairobi.